Axie One Music.
Adam Flow. Artist confirmé. Lala de Ani Abide Farapirigi. Mali Pé numéro 1. Aminyo Gombolo.
Lala deni abideni nani baru, sante saramala ni nani baru.
Lala deni abideni nani baru, sante saramala ni nani baru.
Lala deni abideni nani baru, sante saramala ni nani baru.
Lala deni abideni nani baru, Adam Flow benai baru.
Lala deni abideni nani baru, sante saramala ni nani baru. Nenani baro, jinya e jiliye nenani baro, jinya e sababuye nenani baro, jinya e watiye nenani baro, duwa ude nenani baro, nangamade nenani baro, barigade nenani baro, mahonya mogo nenani baro, jigitu gumasa nenani baro, fanta ujigi nenani baro. Fala o jigi nenani baro, yati me o jigi nenani baro, desa bagato o jigi nenani baro. Doninge la kachame adomaga machan, la turu de la kachame adomaga machan, yiri tigi kachame adomaga machan, la la deni abide niya wanate. Doninge la Willy Bali, doninge la Lekika, mu doninge la chinya fola. Ye kaba komike mogo ma o nyogonke foka jinye wili anyogonteke aijao amija ibe larabi togome ibe larabi togome ali lahara larabi togo befo larabi jando mogo lade jamo mani ube doyika ube boniye checha mambiko uti nyale fe ubi polo la fene fe foko fene fiye Adam Flow nenani baro. Lala deni abideni nani baro, sante saramala nenani baro.
Lala deni abideni nani baro, sante saramala nenani baro.
Lala deni abideni nani baro, sante saramala nenani baro.
Lala deni abideni nani baro, Adam Flow benai baro.
Lala deni abideni nani baro, sante saramala nenani baro. Nenani baro.
Malien chali muso beko larabi, beko larabi. Abidjan chali muso beko larabi, beko larabi. Senegali chali muso beko larabi, beko larabi. Burkina chali muso beko larabi, beko larabi. Fransi chali muso beko larabi. Beko larabi, Espagne cheni muso beko larabi, beko larabi. Goni volo jigi oye larabi, animateru jigi oye larabi, artisi ujigi oye larabi, Mali jelu jigi oye larabi. Iye minge goni follow ye ma o nyogonke, iye minge animateru ye ma o nyogonke, iye minge jelu ye ma o nyogonke, iye minge artisu ye ma o nyogonke, iye minge jenesi ye ma o nyogonke. Larabi itoro tetunu, fora jinya wili itoro tetunu, duwa ude itoro tetunu, nangamade itoro tetunu, barigadi itoro tetunu. Itoro tetunu, jigi yablu larabi, itoro tetunu, kene karaba larabi, itoro tetunu, kene karaba terige, itoro tetunu, cheben kene larabi, itoro tetunu, garambega larabi, itoro tetunu, temeliga larabi, itoro tetunu, maligonu volo bego larabi, larabi, lala deni abide ayere yere. Ede ayere yere, lala deni abide ayere yere. Awa toko fila furuche, ibare nyana. Lala de nyana, abide nyana. Foka jinya wili, itoko tetumu. Barikadi, itoko tetumu. Bayoro terike, maru sangare terike. Seku bulo terike, mundu gula bulo terike. Segu bani terike, enzan terike.
Lala deni abideni nani baro, sante saramala ni nani baro.
Lala deni abideni nani baro, sante saramala ni nani baro.
lala deni abidene nani baro sante sara malane nani baro
lala deni abidene nani baro adam flow benai baro
lala deni abidene nani baro sante sara malane nani baro ne nani baro.
Okay, okay. Folie be di l'arabie junior ma karamogo Mohamed ka folie di l'arabie junior ma karamogo Abu ala kan tu ñoy aw ko jega do kanye aw e buyam nge mangaray aw foula nabla Idrissa bolé ko fe ta trouke fayde fantan ko bolala pamaw ko bolala e l'arabie e do ke lala de ani abide farapirigi Mali bɛɛ i ɲɔgɔn tɛ numéro 1 hali lahara i tɔgɔ bɛ fɔ i ye min kɛ mɔgɔ m'a ɲɔgɔn kɛ n ka foli bɛ jigiya bulo ye n ka foli bɛ cɛbɛnkɛnɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli b'i ka kalanden bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔfɛ farafinna farajɛla kalanden min b'i bolo a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo mali kɔnɔ laladen ani abiden dɔw den tɛ malo fo ka diɲɛ wuli.
Axel One, Axel One Music.